chocolate flavor. Danny Sharpar Records.
Sura ya upole, tabia iko tofauti na wewe. Maamuzi unayo mwenyewe.
Unaimba hepa, sauti kama zuku. Balampamparampamparara. Umejazi, unabara. Unapenda profit, unapata rose. Unataka kazi, pia uwe boss. Ngombe we wako, zizi pia. Majani yako, kwetu nasizia. Ukusio kwako, kule unataka. Iki unakosa, kili nukuzipata. Unaboso siri. Namwambia mili, mili. Unajizungusha kama tahiri. Hili, hili. Tumechokwa na hapo sije tena naondoka. Tumekuchoka na tumechokwa na hapo sije tena naondoka.
Sura mbili, sura mbili, sura mbili.